Yeah, yeah, frig. Yeah, one more time. It's a criminal flow, BBC, yo.
BBC once again.
Yeah, BBC once again. Let you see, you ya bit na contain. Fregen, doma kulafi wa bazi. Na vopangezi ya pakete pia mtu safi wa hazi. Na imanisha, ninja kune tikisa una kazi. Vina vya kutisha nite frege musa banzi. Pia naweza kaza kuifanyisa na bila tagi. Tagi zaki waki ama ujama waki duanzi. Iwe kwa ngeli ya maswahili chunda badi. Imani tasonga mbele ata kama ukikunja hadi. Siku tapanguka, usiku takaposuka. Kiwezo hiso njuka tayari shavuka mbali. Yeah, hato sipo kwepo wataipenda tu. Haino pepo hii ni moto tadi danger vu. Bila wewe latu kwa minarakati. Zi rhyme ziko mbele zishapata na ithibati. Waki zindo zetu mani haina kofia. Kwetu yetu ile kivyetu alafu safi no fear. Jia, shida itakuja na potaka nitubu. Ni kusu judu weni nani amani pacha wa Mungu. Sikiza ndugu, kwa wazi hata ukendeshwa na gubu. Mie kitambo kwenye fani kama chata ni fubu. Hata ukikunja utaisikilizia, nishamaliza na naishia. Jia,
yeah, Zaidi ya kuku heshim na muamini Mungu. Anegawa ridhiki mafungu kwa mafungu. Anapotoa ni baraka bila hisia za uchungu. Nani? Mtu? Binadamu? Wanakuita guru mbili mwenye roho baya na moyo wa kikatili. Nyi si watu wema, kwa hilo hakuna siri. Namtegemea yeye mkuu aliye juu. Anayeniponya maradhi, hii ni zaidi ya nafuu. Naweza kusimama bila masimango yenu. Mlisema sifiki, sasa nipo ile sehemu. Ile kishefa bila ya wewe natoboa. Ushajaribu kunipaka sana madoa, lakini kwa nguvu ya jaa mchuma ndo nangoa. Bila ya wewe nitajenga, sitabomoa ninja.
Kutakatifu Mungu Baba, see I'm still here. Baraka zake zinalinda tangu day care. I've been a rough wake, ushika nikamwegemea. So who you wanna threat, bila wewe nitatokomea. I mean I watch you when you're speaking with a lot of noises. How you can turn them all into being useless. Think you missing a point, you were never there. Enzi zile tuna haso panda chati za mitaa, you were never there. Wakati kiki ni za gigi, you were never there. Wakati I'm growing be a mama, you were never there. Wakati jazi linazama, you were never there. You busy showing up with the fish tulokuvulia. Yeah, we end easy. Kunyosha kila bars, kuna saa na easy. Throwing lot of boys, kauna I gone freezy. Go take off your time, kujispoil, huh? Cheesy. Naweza fanya show chumbani kaje shazi bila wewe. Kauna bisha, ring them bells. Ni kazi we mwenyewe.
Shani pata skia.
I'm that dude, your king's call mighty. I made the history, you never been so dirty. My voice be the thunder, struck them all legendary.
Aluta konte yua, we acha kuzigua. Number dasa shufa, we tiri to the manua. Tanzania fast, Tanzania grat. Tanzania mepango tabiti kwenye chest. Number 5 magalo natupo kwenye shindano. Wari wanokosa misa hii kwa mifano. Nachoma kama sindano, nafungua kwa mabano. Kila maskani nikipita nipetano. Hands kwenye air, kwenye beat na kambea. Kwenye namba kambiri shufu na funika. Firigisi marimbisi mbako meme kwenye krisi. Mahanisi ya wataki tuwe nao kwenye city.
Kwa nini nishindwe kuishi bila wewe? Amini hata unipinge naweza ni cash mwenyewe. Usiniimbe kisa ulinisaidia, usivimbe hizo sizimaindishi unielewe. Ulegee na ushindwe wewe. Sitaki kujua unamiliki nini, ila jua huwa naishi bila wewe. Nikiamua haunitishi chini ya hili jua la dunia, wala haunibabaishi mimi. Ninapokaa mbali na wewe sio hasara, bado hainibadilishi dini. Ninayemwamini ni mmoja na kumtegemea. Anayeniongoza pindi akinielemea. Sina woga ninapo pa kuegemea. Ninasonga hapo hapo ambapo pa kuelekea. Ukinikataa na kukataa mazima, silazimishi mazoea. Huo jinga na ukataa daima. Ukilianzisha na maliza na nitasau na jina. Ukilazimisha nitakupisha madharau na zima.
Without you, it won't be known about you. Wouldn't even know how to read and write and how to memorize, recite to hear and see, talk to crack, roll, walk to heart and feel faculty of thought to who fuck what when why and how to nani nini wapi nini nani nani. Saba saba na vuna, siku saba jumla juma. Sita sita kuitika, buito uwa mana mana. Makutano, maridiano, mafikiano, naendelea mapambano ya hasi na chanya, maji mafuta changanya, haki na batili changanya, batili kijichanganya, katasa na wapiga uwa, haki taondoa, batili tapotea, tokomea, zomea, fuck outta here. Oi, without you man, I do survive. Nategemea, aliye juu chini siwezi dive. You just a creature, you gon' die, you won't stay alive. So get this picture, I won't hide it, I show you live. Nathamini kila msada na sigeuki mateka. Ila ukinleta ushuwada na kuwaga na sepa usingeuze mada. Kunijadili kwenye mikeka, unachongo na weka, unadhani bila weta teseka. Girl, I'm sorry, that's some bullshit. I know you're so cute chick, but I ain't mad. If you wanna leave, you and move, bitch. Your witch is trying to ruin all my plans. You and win this, I'm from the land of heroes and I'm blessed. You and do shit. So bila wewe naweza tu, solo hata bila crew. Unajikweza kudhani unanipa favor. Fool, hutoipoteza na fool, aloiwekeza ni mkuu. When he can get ukijivika umamba ni mpuz.
Yeah, he massacre.
Yeah, Bonjour. Bino poop, yo. Uwa sijisho kichoko sina mbwembwe. Naachia mipini kwa majembe, disiplini kwa wazembe. Usivamie mjini kwa mawenge. Wanalizwa mapimbi kama wewe, hawanizidi labda ndele. Wanazopige wakienda Ujiji ama Rufiji. Kwa bibi kibiji ngoma zipigwi mpaka magwiji. Watoe idhini nani apandishwe, nani yashushwe. Kaeni mbali nami wachawi, staki mniguse. Mmoja kama bendi iwe msoga ama zenji. Siwezi kujikomba au kukuomba hata senti. Amani ishafujika, ni mipango ya vita. Usipokuwa imara kwenye misimamo umekwisha. Doni wadau ni dharau tu, usnitch na shobo. Unji upunguza unyang'au, amin switch kidogo. Vaa mabuga nywele bleach kikongo. Uende global ukideti na huda uandikwe na Eric Shigongo.
Ayo na table belt involve major nabi. Neti doctor nusu frag nusu body. Bila hata ya wewe ni mawaji. Ninja killer bars when I be on the mic. Nakalisha killer manzi logo BBC. Utoto si usifi.
Mimi moko tu njona kundi bado mnifiki. Unu moto karibi, shobos fagili. Vipi inatosha ama nongeze voko.
Situmiki kama wale nipo proper. Utegimeni kiwa nawe ndonta toka. Bro hapa lipo safi na inatosha. So pita mbali sinlete hizo tagi za kingosha. Na stick na jana still na pa. Wecheza na njia zangu feel bala.